kata tulina batuli netufuka bamikono dontegera era nange nenkutegera wano aniriranga wanyiga bwe bamumanga bwenabanga pete mwesubi nongumyanga dala kiki ekikuzusizo okwerabira ennyobokyo nakola ki otuko kumpisanga ensolo yandibadde omulala natawa gwe mu byenna byetwesuubiza wadde kale byagwawo nkimanyi si bwe tewewali nebuza ddala omutuufu yeggwe oba mulala gwe ndaba wadde byalafu byagwawo naye tukyali ba mukwano nga watuka nnyo munnange mazimu ntiisa n'okusanga n'amaziga g'enkabe no gwe wagatandika ekyokukwagala ekyo nalina kikola na mutima kumanyi byetwakolanga na buli kimu kyetwanyumyanga naye nakkiriza tobolyawo wandiba wagenda kita nesigaza buntunula abakuwa amagezi laba bakuwa
butwa
tewali bwotyo wali tomanyi kukomboza ngambo wali tomanyi kuyombayomba abasuwaganye gwobatereza wayiga nokurwana nala kikina
Got it, man.